harunta tababarada iyo baaritaanka caafimaadka ee Royal Medical ayaa waxa tababar ku saabsanaa biochemistry iyo microscope ka qabatay ardayda dhigata jaamacadaha magaalada iyo kuwa dhigta harunta ee barta Sheybaarka. Tababarkana oo ujeedkiisu aha sidii loo soo saari lahaa arday xirfad la caafimaad ah ayaa waxa ardayda ku qaadanayeen qaab practical oo la xiriira biochemistry iyo microscope. Madaxa xarunta tababarada iyo baaritaanka caafimaadka ee Royal Medical Dr. Maxamed Aadan Ahmed ayaa ka warbixiyay muhiimadda uu tababarkan u lahaa ardayda.
Xarunta Royal Medical Training and Diagnostic Center sida magacaaba ku moowada meeba biyaas ah waa training and diagnostic. Ardayda way ka tababare baaritaanka caafimaadka sameeyay suusale badana meeba diirid saarana una dhanka caafimaadka wal kala ma qowdaano suusale wali ba hadana ma eedan ku xoogna qaybta narsiska iyo qaybta Sheybaarka. Tusaale ardayda hadda inta shal duwan urugda aragaysan waa ba arday qaar jaamacado ku sooda qaarna ay ba hadda dugsi sare ku bahay aan soo hadaf jeeyin iyo badanaan iyo ku baradan qaybta Sheybaarka. Marka Sheybaarka ne season ku war qabtaan inta daba chemistry siyal microscope iyo safan leen kasna ma ba safan CBC machine iyo hormoniski en saaso kale waxyaabaha guud ee xarunta biyaas ma ba ku moodaa in shiilmiga Sheybaarka iyo cilmiga nafaqada, cilmiga daawada iyo computerka urku jirta ultrasoundka saaso kale ma biyaane cilmiga nafaqada ee daawooyinka midwifery-ga. Marka en waxyaabaha marka uu ku soo cunna xarumaha kale ma ba inaan ardayda siin waxyaabaha training and practical not theory wala yar oo dhamaay ka taabado. Marka waxaan diir saaran ma ba ku mooda ardayga inuu training la siiyo procedure-ki wal ka qowda lahayd idan hor usan gal machine-ad iska baratay. Marka xaruntana waxyaabahan ka miimsan qowdaas intaas oo qaybta kale oo nutrition kana waxyaabaha inta badan uu diir saaran ma ba ku mooda ardayga inuu saqaada waxyaabaha guidelines-ki oo badanaa markii uu xarunta dhamaayo mashaadada qaada inuu san fadhiyada kor imtixaanadkii heeda uu san qayb qaado kor saara inay toos diirid linsaar xarumaysi TOTB TSFB NAC program waxyaabahaas ma ba eedan ku saarnaa diiridan saaran uu soo waliba la siiyaa oo la test guidelines-ki ka dambeeyo oo nutrition kale xariir as well as qaybta midwifery-gana waxyaabaha diirada saaran ma ba ku mooda in ardayda la ka training gareeyo qaab kale lama amil lahay ama delivery system kale iyo on samay lahay iyo qalabkiin ka miimsana sterilization kii nidaamkii on mar lahayn as well as daacilmiga daawadana ama pharmacology-gana ma ba diirada saaran in ardaygu sahala daawo dhameystiran iyadoo ugu liib diirada leen saaro dosage-kii bukaanka la siin lahay as well as in bukaanka la socdo side effect-ki daawada sheenaay lahay iyo contraindication-ka daawada sadkii leen siin lahay ama waxyaabaha uu daawada time ku soo qaadan lahay.